baby shallow uti uburyo uri kola ni shallow utitaye ko nali yolo oya nanugo yunsiga solo day by day step by step love it up and nago nabihakana day by step love it up and oya oya sinzi si sinje wabigize mu muhate oya nanje sinje amenye ukuntu byaje I don't know oya oya sinzi si sinje wabigize mu muhate oya nanje sinje amenye ukuntu byaje kuri tikamfasha sha uri nshuti yanjende kandi byatanjende sinashavura kuko mwifitiye nanje sinja niyumvisha ukuntu urisa baby my pesto umuhungu nanjye nkomeza mbe pesto no need of love yeah you turn me to fly yeah baby my pesto umuhungu nanjye nkomeza mbe pesto no need of love yeah you turn me to fly yeah bashaka dushwane ngo nkubure ufite ugukunda ngo nkureke kandi abizana nanzi nka besto iyo nabandwaye nagutuma akagukoma yakabaye kukanangeraho yo boy ni fresh na ni fuhagira njye mbona ari sawa oya oya sinzi si sinje wabigize mu muhate oya nanjye sinjye amenye ukuntu byaje I don't know wabigize mu muhate oya nanjye sinyamenye ukuntu byaje uri tikamfasha sha uri nshuti yanjende kandi byatanjende sinashavura kuko mwifitiye nanjye sinjya niyumvisha ukuntu urisa baby my pesto umuhungu nanjye nkomeze mbe pesto no need of love yeah it's only to fly yeah baby my pesto umuhungu nanjye nkomeze mbe pesto no need of love yeah it's only to fly yeah.